sufuria ikiwa kwa kichwa haitawezekana. Hata ukienda maandamano kesho, mwaka moja mbili, haitawezekana. Kile kitamaliza ni kuandamana na panga na njembe katika mashamba kulima na kupanda chakula. That is the only way to bring down the cost of food. Lazima umchalize chakula, umjilize mwenyewe. Ukitegemea chakula ya kupewa kila wakati, hautaweza kushiba na hautaweza. And that's why the government's commitment and priority sahi is supporting production. Na ndio unasikia subsidy ikiwapo. Na rais ametoa amri. Sasa fertilizer tumetoa kule 3500 fertilizer munaenda kuuziwa sasa na 2500 shillings. Sababu tunataka mfanye kazi.